Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Sensei
Makate.
Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. For my stack I let the two stand do. Pange pange no you win a one boo. One two, pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mwana mailo ni te. Mwakumwana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi wide openinga. Kunishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila chaja. Chipadi leshi narikali mundoti. Padi history kaya mumbonji. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. It's like into an organ and I may be busy. Get on my one of him, Paka Kiss. Sakamano movie, you know that's in IDs. You want more Pasha? You want more Maula? You want more Sunda? But I want to shake on a 30 cent to Badiava. Yeah, prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode, what I sure. Go on, when I should be on the same page. The winners and the number mileage.
Service, I wash a mileage. Taiponya mileage. Service, I wash a mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo. Magana Kutika. Magana Kutika. Shikambo.
Ok, chinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Chinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo chinje tafire mbeka kuishati. Njeba poporo ilabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage no. Kwenu ningechefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Uleishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poro mbaro we. Tuko yangu kalira owe. Abati walitembe luka wow. Nolo ichefe shani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazo on this.
Criterion Music.
Download the music on ZambianMusicHits.com.